yenyukela baba ngithwele umthwalo ngicela izimpendulo sithandwa buya wayungenza so I don't understand no no cause I gave you everything you know I yeah yo